agarre. Mazi kitu lazima ahanywe. Kagomba leo lazima kanase. Kachombwe, kamame. Kisha baba lazima katemwe. Kisha lale lazima pakatwe. Itanani nyumbani atamae. Akadwe, ahanywe. Nina nduguza, kanya gari ya mamazi hamsini. Tutafika lini, guaranteed leo tunawangia kusini. Chini kwa chini, juu kwa juu. Side to side till I see what's inside. Girl, it's no lie, the way you shake your behind. I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind. To my car, please jump inside. From your friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want.
Sare,
we got it from the back to the front.
Sare,
mina mabeste nani agare.
Sare,
mazi kitu lazima ahanywe.
Sare,
kagomba leo lazima kanase.
Sare,
kachombwe.
Sare,
kamame.
Sare,
kisha baba lazima katemwe.
Sare,
kisha lale lazima pakatwe.
Sare,
itanani nyumbani atamae.
Sare,
akadwe.
Sare,
ahanywe. Simsare, kijana mewangushia trust kadha za kuwasaidia kupate. Ni nane, hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare. Base, nifungulie njia nipate kutiririka kama bia ya pista. Nipe futi sita nipate kuwaburudisha. Hinia, kila mudia mekwa kingojea flow ya Kiswahili. Kila mnati tayari kuamka na kubao skidati. Kuingia flow katikati kugonga wadigi la kuambia samahani. Ala, waleta bala, I thought you're my guy, kumbe you're just another fala. Ipi rafiki usahili lakini mabete ni nao tembea nao wame cheesy. Wala samaki na ndizi baada ya cheesy. Nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV. Internet sites all over the PC. Waki hang na mamanzi ijapo kwa wanati. Wame dress kama babi vinyoaji ni bale. Si usare.
Ina mabeste nani ya gare.
Usare.
Mazi kitu lazima ahanywe.
Usare.
Kagomba leo lazima kanase.
Usare.
Kachombwe.
Usare.
Kamame.
Usare.
Kisha baba lazima katemwe.
Usare.
Kisha lale lazima pakatwe.
Usare.
Itanani nyumbani atamae.
Usare.
Akadwe.
Usare.
Ahanywe. Ili ngoma yangu isibambe. Nakomba lyrics zangu usichanganye. Nakomba hiyo maiki usinipe. Unless unataka crowd iwike.
Usare.
Shika dada karibu na wewe. Chini kwa chini bila wasiwase. Usimu wachilie mpaka ikate. Nitahakikisha na wika. Ili ngoma yangu isibambe. Nakomba lyrics zangu usichanganye. Nakomba hiyo maiki usinipe. Unless unataka crowd iwike.
Usare.
Shika dada karibu na wewe. Chini kwa chini bila wasiwase. Usimu wachilie mpaka ikate. Nitahakikisha na wika.
Usare.
Ina mabeste nani ya gare.
Usare.
Mazi kitu lazima ahanywe.
Usare.
Kagomba leo lazima kanase.
Usare.
Kachombwe.
Usare.
Kamame.
Usare.
Kisha baba lazima katemwe.
Usare.
Kisha lale lazima pakatwe.
Usare.
Itanani nyumbani atamae.
Usare.
Akadwe.
Usare.
Ahanywe. Ina mabeste nani ya gare.
Usare.
Mazi kitu lazima ahanywe.
Usare.
Kagomba leo lazima kanase.
Usare.
Kachombwe.
Usare.
Kamame.
Usare.
Kisha baba lazima katemwe.
Usare.
Kisha lale lazima pakatwe.
Usare.
Itanani nyumbani atamae.
Usare.
Akadwe.
Usare.
Ahanywe.